gang gang. Wapo. Hey, machis kibao. Zinawaka. Wasewa ground. Wasogeza kiredio karibu wapo. Achochea chochea kuni tuashe moto. Hey, tunakura upepo wa bahari. Okay, okay, okay. One testy mic.
Pacheko ni Rundo.
Naanza kama nimevurugwa, kama nimedata. Wamenipa beat cheki ninavoibaka. Msitu wa vina, wamevamia chaka. Ipo na wanaku tunachoma zinawaka. Kama una story ka kimya, upo utawala wetu watu wazima. Atuchekeshi tumenuna, kwetu marezi sio uruma. Sikia, na flow imedunda ipa beat. Nimesimama watoto akalie kit. Nasambaza news nipo fit kali kit. Kila nikigusa ni hit, kia hit hit. Naanza. Kumbe ulikuwa bado janza. Baridi kanyaga sewa. Ukituona tumechiri tumetulia. Tusha zipata nowadays tunatumia. Tusha pitia shida tabu tusha umia. Usijifanya unatujua sana utaumia. Utawala mpya machizu wale wale. Bado tupo gang tunaishi vile vile. 26 kipaji timu ile ile. Big time tutakutana mishale. Nipendu mnipepe padi wanyonge. Binadamu ndo walivu wache waonge. Tupo gang tunachoma full pombe. Usituaribie siku usitake tukukame.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang.
Awabishi wa Kinyerezi. Akwa mbeba. Awabaos. Adebayo. Anakubali Kinondoni Togo yes. Yanga. Sikia. Naongeza bass, naongeza beat. Wasikia wote wanaoni this. Naongeza punch, napunguza pitch. Na from idundo hip hop vipi sikia. Wezi kufika nilipo. Hata kama nipo kama sipo. We endeleza fyoko fyoko. Siku shanga indo jadi yako. Sikia. Walitaka wanitoe kwenye top 10. Gagbesh baka leo mina maintain. Bado tupo gang japo tulikuwa gang gang. Niliopitia sex ya type wa men. Alhamdulillah inshallah. Sijaferi nasongesha utawala. Nasambaza news kila kona mashallah. Uganda na ija intolawa.
Uno, 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 uno.
Babu duma mduma nge.
It's Mecca.
Tupo gang gang, gang gang, gang gang, gang gang. Tupo gang gang.
Music future blood. Anikiwa na Pacheko Midundo.
We fellas. Napiga beat kama zombie.
Ashokari wewe. Atimu ile ile 26 kipaji. Abogi man. Mitume. Awe sungura mjanja. Rabbit. Ayubu. Asajo man 26. Ashokari wewe. Awatoto wabadi antazi mtani utalo mboni. Ambande lodi night. Anakubali wanangu wapuani mbakabara. Awabishu wa gums. Asajenti.